Chicarichi. Más caballori ñori.
CK Music Promos.com.
Walishiba kuwa pange ndarame fshirikiti pamubiri yokwe tanywe. Walishiba kuwa konto kefimba mbafya pusara no bengo kambe. Iwe kuchitafe lewa.
Olewa.
Iwe kuchitafe joa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Haka manja kukokosi.
Mogo.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment minya spana sosi? Yo kushtafe lewa.
Olewa.
Yo kushtafe joa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Put your hands on your bokosi.
Mogo.
Do you know wawa no mukuba Godide, Emerald, Kokulukungu? Did you know nga watu umekepo Baku kumba na po kuwa ifunya mulukungu? Iwe kuchitafe lewa.
Olewa.
Iwe kuchitafe joa.
Onjoa.
Ale kacho shodazi.
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Mogo.
Walishiba kuwa tinja muisho na mukarare kwa burano kufiruawe. Walishiba kuwa twika muanza mutane mampito wela na muanambewe. Iwe kuchitafe lewa.
Olewa.
Iwe kuchitafe joa.
Onjoa.
Kacho shodazi.
Shoda.
Haka manja kukokosi.
Mogo.
Do you know ati kuwa leta mo change mufami ndolo muli ndende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life yaba kuika? Chako fele lewa.
Olewa.
Chako fe joa.
Onjoa.
Lecho toza nshodazi.
Shoda.
Manja gwira ni kubokosi.
Mogo.
What you see but with your type of body, you can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobidi ngape wobutani? Kushtafele lewa.
Olewa.
Osan sharp wana joa.
Onjoa.
Head knees and shoulders.
Shoulder.
Biga maboko kubokosi.
Mogo.
Now ishibanga wasarapu kepo tekala wayama kumwa kula ndange. Now ishibaku wapangi kanga king buka jizo norontire badange. Weba kuchitafe lewa.
Olewa.
Weba kuchitafe joa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Mogo.
Usha wadishu bati ngori fetch best fetch. Kadikuwa sababu na CEO. Usha sis mwadishu bafati nona jigiri. Kuwa for the money pabidora padifo. Secret feni lewa.
Olewa.
Ateni kama feni joa.
Onjoa.
So apeka tama shodazi.
Shoda.
Then pukunya po bokosi.
Mogo.
Wadishiba life ya liba fe simple. Sala puka ref kaladisha pinto. Pene padi beat paka chinso. Not padi ya wakota na marinko. Just do the lewa.
Olewa.
Give daddy some joa.
Onjoa.
Amani ya kume shodazi.
Shoda.
Maboko ye kate bokosi.
Mogo.
Exclusive from ckmusicpromos.com.
Nexus Music.
Yeah, I didn't know what it is, right? Mazondes,